Music Media.
Couplet jams.com.
You drinking on Jebe like smoke. Two kumuko shideni for moody coke.
Moske.
Manager Zaglevo. Na inepa midfielder. Shikali chala chafu makui. Mtale mwanza dumumwe na kui. Mwisuka njina kidisti.
Couplejams.com.